kupata kwa manati, nikikupata bahati au tosi wakati.
Kuna muda najuliza tu kwa ngapi, mano natupanga kama mishikaki. Uenda sina bahati, unatupindua kama chapati.
Labda hali yangu duni, no mana unanifanya ushenzi. Simudu kucha, simudu saluni, no mana.
Sami tupo in love, ama tunatanyana. Hata silewi,
silewi, silewi.
Tell me to go in love, ama tunazingwana. Ata selewi, selewi,
selewi. Kuna muda tukipanga tuwe wate, we unavunja miani. Dada unakimada pembeni, no mana unakosa wakati.
Mara uko bize, utanicheki badaye. Nayo badaye upitilize, upatika ni bibi.
We unachukulia ize, misi ndo kaukan kuvae. Aje zako nitimize, naponitaji babaye. Na kuna muda na jiona kama kipoze utu. Kiwa nami unanipa magwanda, kiwa upo sina cheutu.
Ala, nami kuna muda na jiona kama kipoze utu. Upokea gisimu kiwa umeja, unapokea ukiwa na shida tu.
Sumi tupo enza, vama tunatanyana. Hata silewi,
silewi, silewi.
I swear to God when I decide to love, I never never break your heart.
When you wake up on your timing, timing, then you put there's a timing, baby.
When you wake up on your timing, timing, you can put there's a timing, baby. My pick on my own, it's a cool way to juju. Press on my own, it's a cool way to juju.
Unapunga kisi wangu, boo, boo, boo. Masha bila wewe, pesa bila kibubu, boo.
Tell me to go home.
Another Gbedu from NigerPickup.com.